vizuri, punguza gogi, najuta sana, utadhani urogi. Nataka unieleze nini nimekosa, ama haunipendi tu mimi. Mama, nimekosa nini? Wataka nyele zangu ndio furaha wate.
Sikitisha moyoni, pasipo na imani hapata kuwa na amani. Mawazo mengi honi uambulia patupu, nikikusimulia historia utadhani nikicha. Mamangu kafarika, kana cha bila riziki, manake ninaimba ili nipate riziki ya kukidhi maishani.
Sasa na bado